up over the street announcement. Rooftop PNT.
Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. My cops don't come around. Come around, come around. Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. My cops don't come around. Come around, come around. Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. My cops don't come around. Come around, come around.
Utanikuta area C na slogan lecture slim saa YC mademo fananisha jina ito ananita kona king central zone guitar ENT tongwe mpaka biwani kona Ricky Tommy one ain't no city quite like mine girls that love him is sababu dude na shine money on my mind then the boy looking fine check on a delay waokota trays on my eye wanaulipa watu ili wa request ngoma zao toko lando fresh majengo sokon kwa sama panga tukwe pesh watu ni chata mkosona from the 301 to where cops don't come through. Nunueni kazi zangu ndugu zangu msibantu. Fresh liliko outlook, mashari ndo output. Nafikiri mara mbili na naupendo kwa watu.
Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. Where cops don't come around. Come around, come around. Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. Where cops don't come around. Come around, come around. Toto Q and Ato K and Dumbtown. Dumbtown, Dumbtown. Where cops don't come around. Come around, come around.
Ni kama mbele USA ama Texas. Kila time baridi kama mgeni takutesa. Wanapolo wanafanya kwa ni jijila wenye pesa. Sauti kubwa dogi dogi West Coast ama West Side. Ukije chochoze tutapotea. Ukisema ngare naro ni kubwa kulikuwa rusho takosea. Kuna mitaka njiro tajonea. Unga limitedi tuwazi ndo utapigwa roba hadi utajinyea. Kiuzi nakato kwa gongo kali ama kang kang. So wahuni adima demu wana pam pam. Kifika kultawa nasikia harufu ya dam dam. Kisu kimewa masela zangu pale kwa zam zam. Huwa spigi njaro na mafelia. Hata makeria wakinisikia wanajikuta selian. Na wakilisha beria za kijenge mwanama banana suye moshono adekiserian.
Toto Q and Ato K A-Town, A-Town, A-Town.